Ina yi ma Allah godiya domin ya ba mu dama har yanzu mu kawo labari akan Annabi Yusufu, Annabi mai farin gini, mai kuma mafalkai. I am thanking God for giving us this opportunity again to talk about Joseph, who have dreams, a man of dreams. Mi yetta Allah lami do shenido gan o hokki en wakkati meten yedo annabojo Yusufu mo yi yam boddam mo yimbe gidi dem mo koydi o Allah ballu'e. Bandirabe lenyol sakirabe ibbe maunirabe umu Allah wadi nanai dum habaru itango o laul imidi mi homna on inder inde Almasihu Yesu. Imidon mi volvana on ido annabojo Yusufu maraki mako artuki. Hanko ni annabojo Yusufu hanko umbi annabi Yakuba. Annabi Yakuba umbi annabi Isiyaka ko Isiyaku bi annabi Ibrahim. Hanko annabi Yakuba odanyi be hambe sappo idido. Inder be be sappo idido. Hanko annabi Yusufu hanko I Biliyamun. Ko Benjamin. Hambe sudu go be jibi. Be alihoribe daga sudu oiru. Ambe sappo I ido anko Yusufu Allah hokkimo bawde fasirki koydi anko ma e mo hoydadi mo fasiradi de baba mako e inna mako hoydi wongol koydol o fasiri gol koydol bo hangol woni be koydi be ngesa be kabbi ba e sappo yodidi ba e sappo I go'o tura nimo e shuddida nimo e mauni nimo tura nimo boddum de gada nimo sujadda kuon don dun holli hanko o laamoto be hanko woni yeso mabbe harma o inna e be ma koydi wongol den o fassirani be fassirki koydon gol habe mabbe turantomo I turaki kin don holli o laamoto be dun wadi baba mako yidimo banoko hulni har yiddende yidimo buri horibe fu buri zakirabe mako fu de baba mako yidimo duddum sey wari nyotani mo linchel bongel uringel gel zakirabe ben fu jogimo boddum bano jogido lalare ko boshode to no jogorto dum boddum I teddinki imangu jogimo wadi zakirabe mako ganyimo de zakirabe mako dilli durngol goddum sey baba on wi to an Yusuf ko an Yusufa yahu daro ya zakirabe ma ambe boy be tonde ladde ladde den inodde dodan e be dilli to e be ndura zakira on dilli tokki daro e be waddana baba mudun habaru anko Yusufu. De be teynimo ibe njodi sey be ummi be dari be gadi kabiki a rattommo koydi wara rattommo koydi wara goddo wi e mbarmo ngi en no lamorto e nyeso de koydi mako kollimo o lamonto e goddo wi a to e mbarta kirawo mede en sakike mede en itu linjel gel tefe wonga marla kissen dubbuke yi yanan dem peremmo e der bundu be perimo e der bundu be tokki shawri go oto on be nangi be peri der bundu de be bukki mo der bundu du wala na ndiyam wala ko hebi mo Allah surimo de imo wondi Allah gan deftere Allah wi'i inde lattanoji Allah iyada imako Allah lami do sheni do iyada imako gam majum wala ko hebi mo be kirsi jawdiri be mukki yi an dan be koshi bunye dem be jeyi be tay baba mabbe yakuba be mbi to mingi ingel linshel ko ingel biddo ma ko andi tay ingel ra yi jeng i hade ma yel yi jeng ingel loti yi am de o yi ingel re o fuddi bojji o wi goddum halkinimo biddo goddum halkinimo biddo o woy o woy o woy har no ha har ma dum wuti no hani gamajum sai be ngejiti ihala mako kadi hala hanko yusufu ton yauti kesedda sai be teyino yi be iboyo be woyla ishodo ya hunde daga leydi sham to leydi siria e hande be sho be fari leydi egypt be jahay be shora kaya jidi be shodo iwoyla sai sakira goddo on giddo shede be wi a gandume aleten sakike meden o maya inder bundu en aleta mo o maya en shorumo keben shede en shorumo keben shede e be jabi shawri ma ko be burtino e mo be shorimo to ismaila ilan ko en yimbe misra yimbe egypt de be shorimo sai be kendi shede hakune mabbe dun ye siptinora nuddimbe almasihu yesu tokko be yesu Unsori Yusufu, ishede den deide banun unsoriri Yesu almasihu. Dengardi non, de kendirai ishede den dengardi de poti. Gamajon iwodi go igikuji dingeteng inder Yusufu banu di almasihu Yesu. Non, oyehi misra, ido oshoda do, warti mashud owondon, mu unsodo ita ishede, ama imidi. Shulana bandirawo Allah wi igo inder deftere mudum wi hibinta kulowodum har fofoy hibinta kulowodum yaade imako to o yehi funde Allah yaadi imako misra sey o bukka inder wirbe mo der biiru dun don sey o bukka e wuro laamido mawdo gondo haade fira auna de o bukka gondo haade fira auna e mo huwa e nder wuro mudum de o kulo Allah sey ko dum e wadi barka e nder wuro hanko o bi'ete do potipa maudo lamido gondo don sey hukume barkidi e nder wuro gon ko dum me ko o memi fu sey wada barka amande o boddo debbo mako sai wuki bernde ido hanko Yusufa, hanko annabi Yusufu. Sai wuki bernde ido mako, sai fuddi tefukimo nde o kulo Allah o jabaye ko nde go'o. Nyannan wadi nde o sali sai nangimo ita sembe. Hanko bo sai o doggi, sai o teti linchel ngel o dillidi linchel mako. De gori ko mawdo wari, o bi aira ko o mashudo. Mo shodoyda ishede daga leydi Israilan ko en wadda do ramodon joni hanko woni harma e mo tefayya dum mettinani mawdo om bernde duddum nende metti sey nangimo yari mo sey mabbo mo tonto mabbata be gashe imoton in yejjiti imako amande Allah yejjita imo mo yade Allah eto sey yimbe dido ngadi koydi hambe ma daga wuro Fir'auna in yari be ton ummaboybe de ummaboybe ibe njodi nyannan sey koydol warani be be fugo otol nandungol igo ko moye waddingol mudum de fini hanko Yusufa sey o yige gese mabbe i mabbi de tekki de mungarti banu dani dam gan koydi din kulni be beydi hulnuki be balli mabbe mbati be ngala ko be mbiya fu komei ko metanda be fu wala seyo iberde mabbe goto hoydi ihokka Fir'auna jaram goto bo hoydi jigaje ipira tado mudu Yesusu wi'i ai daga Allah fasirki woni ay do o maunini Allah ko nde imo andi fasirki king Allah rokkimo dum o wi'a hanko on goddo Hema da angang komin emmano tumbi. Aha, ayikaka koyika. Ayimi mami yuwawa ibi kima kufufi. Aha. Sayo onde o arti maunin ki alla ubi. Ay, pasiriki digato alla ki ibata. Sayiki iwo iboto alla. So pasira nibe. Ojo gido tumu gel lamido gel njaram. Ubi so oto do kugal mudu. Unyafanto dundaga uro tung hapi dundaga uro hapi tebe. Obo unyahay pe ahore mudun jigaje nyama. De ben jehi. Mwadi nondum. Sei. O kotu do yeso pre auna se. O yejiti mai hala koi don golgang onani belum. Giku neto ono. Ko wada na magetun se yejita dum. E nyande pre auna hore mako ohoidi koidi. Ingannimo. Go otol. Gutali jewedi di. Chewdi di teka di ngala gabbe di modi jewedi di godu di gabbe. Nai jewedi di. Di paya seji jetang ama di modi pay di jewedi di. Lungwa ni hanko Firaun, hanko lamido Misra. E uwani ndifini se doko mu ndia mbal. Seji bernde mako imeti. De yamimo de obidu hala ko idi se siptori yo Yusufu ton iuro habbi tebe de odari iton o siptori Yusufu se unwadi noddo Yusufu wadda yeso Firauna de o passira nimo pasara maji hanjun woni ngoda e velo dubi ngoda e harande ngoda e velo dubi je wedidi de o wila amido Firauna tefu resono bema nyamdu kautanu ndesa har dubi gandubi welo ngheba nghara tongre lako nyama wose Firaunam wii to toke bay mi goddo mo Allah wondi imudum bano mada bandirao an tokko Yesu Almasihu dum wodai dum velai mo tokka Yesu biya an a wondi I Allah Firauna anda Allah sam amma o wi to keb ay mi neddo mo Allah wondi e mudum bano mada sey o tefi o wi an watta ngal kugal mo ki Yusufu ngal don kugal o Yusufa wadi ngal boddum o resi nyamunde ke o jungan dubi da dubi hanyun wadi laawol hambe sakiraabe mako wanyube muno sorube muno de ngrelli nyamdu ito e leydi Israila hanjun sey be dilli leydi Misra be keba nyamunda artudum be jehi hanko anditibe hambe be anditaymo wadani be fuko hani o holli be dottaku o holli be ngehendam o holli be fuko hani ipulaku ikodume o wadani be dum de be shoi direi eni de be dillay o wiibe toto on beedu artuki gam o jami yamini be hambe noy be biibe godi minirawo minirawo mbo hanko ni minyi ko inna go baba go e o wiibe toto on gartay to mi a yeso modon reto on gartidi mi nyiu de be shoi nyamdu re du be jari de be biibe baba mabbe biibe shoyo be mbawa ay so o yaaki seinde be tori baba on be mboya nimo be shoi do I alcohol chembingal be gartide mi nyira on reinde be dilidi mi nyira on biete do biliamunu be jadi imako dem bawo don de be jehi Yusufu wadi no andiniri hore mudun to mabbe be dill on wukkani be gauri wadi kome be dilloy sey wari intai jardugil mawdo on hanko Yusuf inder taykiwa go oto gam hanjo so itibe be beedi waluki dem be gadi andital juna be anditi I hakkunde mabbe be anditi komo e o passirani be hanko woni mo be shori dun don defani be deedi ben deedi mabbe defike be kultori di gawni tetekki mabbe gawni gam be andi bondi di be ngaduno amma e mi yidi ngion goddum ido e der ko deftere Allah wi deftere Allah sey wi en hanko Yusufu o waltini berne den o wi be to on tammo onon gadani yandu Allah laami do sheni do hanko wadi dum gami faro ya yeso mi wara mi latto lawol hisnuki yonkiji, hisnuki yimɓe ɗuɓɓe ngam ta dalila heɓuki nyamunda. O ngi'i to enen e zamanu meɗen halammada, sai o ummo o wi'a ai onon shoriyan, ai onon ganyan, ko en yiɗi e tokkuɗo Allah, ko heɓi ɗum Allah, ko heɓi ma Allah, ko fofi ma Allah, ko fofata ma Allah, ko fofuno ma Allah. Non gikku hanko Yusufu, nde hanko Yusufu o kulowo hakke, o yiɗa waɗuki hakke, o doggowo hakke, bano no o salori debbo mawɗo maako ndenno. Non o doggirta hakke, o waɗa nayiɓe goɗɗum sey ngendam e ngendam, o wata e bondi ndi ɓe ngaɗanimo, sey o wataniɓe yo boɗɗum. Hanko ɗum tagu mo gikku boɗɗum, kanduɗum ekkitoɗen goɗɗum e nder maako. A wawai tagu nanguma ha soruma, har njaha wonni leydi njaggoɗa, har ngarta biro e wonni leydi, ramma am wona a biro ba a usul, nden har ngara waɗanma goɗɗum, har ngarta an njafonoɗamo. Ko hani koshen gikku iɗo go'o Allah e wondi e maako, tefa lawol gonga no Allah wondirta e maɗa. Ɗiɗabum lattoɗa a jafotoɗo bano no Yusufu yafori. Tataɓum majul lattoɗa a wodi tokkuki ko Allah wi, a wodi munyal, a munyowo mo munyata yadata e Allah bano no Yusufu yadiri e Allah. Onon bandiraɓe am tokkuɓe Almasihu, onon waɗoɓe wazu e nder inde Yesu Almasihu, munyo ngaɗon gikku boɗɗum, ngaɗon gonga, ndoggon hakke. Onon bo ɓe nuɗɗina Yesu, on godi wakkati Isa'i moɗon joni, ngaron tokkon Yesu, nuɗɗinon, ngaɗon kugal gonga, njaɗon e maako e gonga. O sakiti Yusufu mo on sori e shede, o warti o lattiki hanko woni ballito Fir'auna, hanko woni ɗiɗa bo e leydi Misra. Non tokkuɗo Allah, Allah barkiɗinay ɗum re'irde muɗum wuro aljanna. Ko heɓa e risku duniyaru keytuɗum bana no Yusufu heɓiri, amma heɓa e aljanna Allah to ni o tokkowomo gonga, to ni yaaɓi jamle iri ɗe Yusufu yaaɓi ɗe gonga, jaɓal go'o, jaɓal ɗiɗi, jaɓal tati, haari yaari nyande re'irde muɗum, to ni o tokkowo Yesu Almasihu boɗɗum to hanfa, heɓa e barka daga to maako. Gam majum emi toro on nuɗɗinon ko deftere Allah wi'i, tokkon nder ko deftere Allah wi'i, lattoɗo yimɓe yafotoɓe, lattoɗo yimɓe tokkoɓe Allah e ɓernde go'o, on gi'ay re'irde muɗum ɓuray barka, ɓuray fuu ko tammotoɗon on keɓay. Emi toro Allah walla on, walla en, tokkina en, tokkina on, e nder inde Almasihu Yesu emi wi'a amin, amin. Thank you.